poulet de coco. This is the pop. Poulet de coco. Poulet de coco. Poulet de coco. Asa poulet de coco. Angalia kushoto kulia, hauwezekana jirani yako kushoto kulia. Akiwa mkamu, akiwa mkikuyu, akiwa mjaluo, tuishi kwa mani, wote na makoko, yeah. Watana na makoko, wata bonga zao, kisha mwisho wataka pamoja. Who let the cock out? Say, who let the cock out? Say, who let the cock out? I say, who let the cock out? Say, who let the cock out? Angalia kushoto kulia, kuna isabu 1, 2, 1 time. Angalia benye machine, tese nizine tuko Masin kama mpenya, yeah, eh. Who let the cock out? Who let the cock out? I say, who let the cock out? Who let the... Who let the cock out? I say, who let the cock out? I say, who let the cock out? Now see, kila mahali nangalia, kushoto kulia, mashida zimeniangalia, angalia, kisha tukulia, mashida ya meniangalia, kuna mwenye kulilia, kuna mwenye nabaki na nimechangalia. Ah, who let the cock out? Who let the cock out? Who let the cock out? Was kids let the cock out? Who let the cock out? Is the kids who let the cock out? Is the kids who let the cock out? Who let the cock out?